Baby, Zina, baby, business dance, baby, no doubt, baby, I really love you, you're no one, rampa con India, bandye yo, ewalango msaja no nyakulupia, abana bafunamata, basobore no kubira bambi kumasomero, I am itego menji jempitamo eyo soboro kufuna nange kulupia. Ayaba tesi banko chokira basaye kukola tebagala nyewe dala. Ayo wange tandikerira buli jempita mba ntambula naye. Buli jempita ntera ya kabega luvanyuma lupia labike. Wantagazo ntageza teri mulala ntageza. Eya yono wange rampako nindia. What? Wantagazo on tagaza, teri mulala tagaza. Eya, you no wangi, rampa kon India. What? Wantagazo on tagaza, teri mulala tagaza. Eya, you no wangi, rampa kon India. Wano nakusima, kubanga nemiroto gwino kindaba. Kayindo kona kechira, lomukama yakawa obudde n'okumala. Yakobo mba n'obukenderevu sikulaba mukama gwe konna nno. Kachira ekimukwano gwe basinga aboneyo be ndaba. Love shedi yange ngitaddemu akatebe k'oteri mulala katulamu. Nkusuubiza n'empeta bino ebyakawundo bambi byatubireke. Ensi yonna ekimanye nti butuufu tweyagala. Simanye emitima gyakaluba nabo bakkiriza nti tute. Wantagazo ntageza, teri mulala ntageza. Eya, yono wange, rampako nindia. What? Wantagazo ntageza, teri mulala ntageza. Eya, yono wange, rampako nindia. What? Wantagazo ntageza, teri mulala ntageza. Eya, yono wange, rampako nindia. Woba waino lyolyo webbeeyi lwontagaza. Buli lwe nkunywako mu butuufu lwondeka ntagala. Kawobo ka perfume w'omu butuufu nako kaba kantagaza. Luvannyuma lw'omwaka era nkyamanya akawobo ka perfume wo. Olw'obulungi bwo buli bw'oyita abayaye basigala bakyusa nsingo. I've got benzi yesanga tomedde lwa kukyusa nsingo. Owekigere yesanga tomedde munenu lwa kukyusa nsingo. Mesi yesanga sandi bali wa golo no lwa kukyusa nsingo. Kabe weito mwenga yu wa bali no lwa kukyusa nsingo. Wantagazo ntageza teri mulala ntageza. Eya yono wange rampako nindia. What? Wantagazo ntageza teri mulala ntageza. Eya yono wange rampako nindia. What? Wantagazo ntageza teri mulala ntageza. Eya yono wange rampako nindia. Donut, 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 yeah. Once again, yeah. Once again.